te okuvale wagano kuba mwagalwa bulamu bwange waleka mu kiwubalo ngezezaako okwenenya oba ninasobye ombuulire musayi gwange kikyokumpisa otyo kankulinda omala okwerowooza
nkulindiriddera essanyu mukwano olinja gye ndi ndikutomera obulamu bwange n'ebirungi by'osuubira kati kankuleke weerowooze naye teweerabira kadde ng'olikwolyawo liyitirako gye ndi nefuna emirembe
nali nakkiriza ontengule kuba nali nkwesize nga ne pulaani zange zonna wazitabangula dda laba bwe wanjemesa eri ebyo ebyankuutirwanga nzira ntya mikwano mbeve ng'ennyabo nti tonzikiriza
nkulindiriddera essanyu mukwano olijja gye ndi ndikutomera obulamu bwange n'ebirungi by'osuubira kati kankuleke weerowooze naye teweerabira kadde ng'olikwolyawo liyitirako gye ndi nenfuna emirembe
manye gwe gwe nasiima okomye okunumya byewebuzabuza olinga takimanye eno gyendi